Katonda afo mulungi yebazibwe. Njagalo bebaza mwenna abazenga mungoberera okuvira ddala ku makya gye twatandikidde paka kaakano. Tuddiza Katonda ekitiibwa nate tukyayogera ku wofeya olutalo olw'omwoyo. Hatugendeko in the book of Ezekiel chapter 37. Mutuntu nabadde mbabuulira ku kwambala ebyokulwanyisa eby'omwoyo byonna ebijjudde. Na kaakano tulabe kiki Ezekiel kye yali yeetaaga okubanga awangula olutalo olwali lugenda maaso. Bible egamba in Ezekiel chapter 37 from verse 1, "The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, 'Son of man, can these bones live?' I said, 'Sovereign Lord, you alone know.'" Yesu yebazibwe. Abooluganda, Ezekiel yayingira mu kiwonvu eky'amagumba amakalu, agamba gaali makalu nnyo. Katonda n'atandika okumwetoloza ekiwonvu kyonna kyonna. N'amazima ddala bw'oba olabisa maaso g'abantu ng'olabira ddala amagumba makalu nnyo, tewakyali ssuubi nti wakyayinza okubaayo obulamu. Abooluganda, si nsonga mbeera ki gy'oyitamu ebadde ekalu nye nga bw'ogiraba efaanana ng'ey'amagumba gano amakalu, nga bw'ogatunuulira olabira ddala mu maaso go ng'omwana w'omuntu tegasobola kubeera malamu, nga Ezekiel we yagamba Mukama nti, "Gwe wekka amanyi, kubanga embeera eno bwe ngitunuulira ndaba nga tesoboka, tewakyali bulamu wano eno." Kubanga obulamu sikale, singa amagumba gano gabadde gakyaliko ennyama, osanga wandifuuye omukka mu magumba gano ne gabeera amalamu. Naye gaagano gaakala dde, gaafuuka skeletoni, ate gaakasukibwa mu bifo eby'enjawulo. Lino lyali gye waliyo olutalo mu nsi y'omwoyo. Bano abaana ba Isirayiri ne basaasaanyizibwa ne bakubibwa mu nsi y'omwoyo, amagumba ne gakasukibwa nga gali mu bifo bya njawulo. Omutwe gw'oli guli eri, ebigere byono biri eri, mu bifo eby'enjawulo. Ezekiel we yatunula ng'alabira ddala mazima ddala wano tewayinza kubaawo bulamu. Luno olutalo, it is an impossible battle. Just like waliyo omuntu eyo owuliriza ekiro ky'olwaleero, ne bw'otunuulira ky'oyitamu olabira ddala tekiyinzika, tekisoboka. Naye nazze okugamba nti byonna bisoboka mu oyo Kristo atuwa amaanyi. Ezekiel n'amugamba, "Only you God knows." In verse 4, Bible yagamba, "He said to him, 'Prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I'll make breath enter you, and you will come to life.'" Yesu yebazibwe. Abooluganda, Katonda waffe n'amugamba, yogera kigambo. Weapon gye yali yeetaaga mu kaseera ako ya kigambo. That is the sword of the word of God. Abooluganda, nababuulidde misana nti ekigambo kya Katonda kigendera ddala mu nkambi y'omulabe sitaani, ne kitandika okubba omulabe. N'ekiro ky'olwaleero, kozesa ekigambo kya Katonda bw'aba kyakulindinza okukozesa mu kaseera akalinga kano eno. Ezekiel n'akozesa ekigambo. Kigambo kye kyali eky'okulwanyisa kye yanyayo okukozesa mu kaseera ako. Ekigambo wamu n'okukkiriza, the shield of faith and the sword of the word of God, bye yali alina okukozesa okuwangula mu lutalo luneeno. Verse 6 egamba, "I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and will come, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord." Abooluganda, buli lutalo Mukama lwatulwanirira, buli kyonna ekibeerawo Mukama affe n'atuwanguza, byonna Mukama aba atulaga ti obuwanguzi bwaffe naye olutalo lwa Mukama. Fe tuina kola kigambo kye kigamba kati ye n'atulwanirira. Verse 7 says, "So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. And I looked, the tendons and the flesh appeared on them, and the skin covered them, but there was no breath in them." Abooluganda, Ezekiel n'atandika okulagula okulagula kuina amaanyi. Ekiro ky'olwaleero baako byeweeragulako, baako by'oyogera ku mbeera gy'oyitamu. I don't know what situation you're going through, naye buli mbeera gy'oyitamu, get scriptures that talk about that situation. Funa ebyawandiikibwa ebijogerako embeera eyo, otandike okwogera ebyawandiikibwa okuva ku makya paka lwaggulo, week after week. Declare upon yourself, weerangirireko. Wadde embeera ebadde erabika ng'etayinzika, etasoboka, tandika okwerangirirako ekigambo kya Katonda, weeragulireko ekigambo. Waliwo obulamu obujja gy'oli ekiro ky'olwaleero, waliwo ekigenda okukolebwa ng'oyogera ekigambo kya Katonda. Ezekiel n'atandika okulagula, bwe yali akyalagula n'atandika okuwulira nga waliwo akakubagano, amagumba ne gatandika okwejoyininga. Abooluganda bye yali alaba n'amaaso g'abantu nga ye alaba tebisoboka, bwe yayogera ekigambo, the word became life, it brought existence. Abooluganda, ekigambo kya Katonda bulamu. The Bible says it is alive and active. Ekigambo kya Katonda kiramu nnyo ate kikozi. Yogera ekigambo, kigenda kukolera, kituma eri embeera ezibadde ziganye, kigenda kukola, kigenda kukyusa ebintu byonna. Bayibuli egamba ekigambo kya Katonda kidduka mbiro. Ekiro ky'olwaleero tuma ekigambo kya Katonda kidduke embiro, kibeeko bye kikyusa mu bulamu bwo. Ezekiel n'ala gula, amagumba ne gatandika okuleekaana nga geeyunga. N'ennyama n'etandika okujja n'ebikka ku magumba ago. Naye Bayibuli egamba amagumba nga munda muggo tegaliimu mukka gwa bulamu. Kino kitegeeza ki? Tituyina okulagula. Bw'olagula, okusooka bwe yalagula, waabaawo amaloboozi n'amagumba geeyunga geegatta. Yagenda bwe yayongera okulagula, ne waabaawo ennyama eyingira ku magumba ago. Bwe yayongera okulagula, tulaba kiki ekyabaawo mu lunyiriri olw'omwenda. Then he said to me, that is God saying to Ezekiel, prophesy to the breath, prophesy son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come breath from the four winds and breathe into the slain that they may live. The Lord says breathe into the slain. Bano baaliko abantu abalamu, baakubibwa bukubibwa. They were just slain. They were once a mighty army, baali balwanyi b'amaanyi, naye ne bakubibwa mu lutalo. Bwe baakubibwa mu lutalo ne bafuuka ekitagasa, ng'omuntu bw'atunula talabawo ssuubi. Nga naawe bw'obadde olina embeera gy'oyitamu ng'olabira ddala ebintu tebisoboka, ekika kyammwe nga kiringa ekyasirana, anawe bw'otunula olaba ofaanana ab'ewammwe. Owooluganda, weeraguleko. Sijja kufaanana ab'ewaffe, sijja kufaanana kulemererwa kw'ewaffe. Ukama kiro ky'olwaleero, nyambula ekiswalo ky'ewaffe. Owooluganda, yingira mu kusaba, omugambe Mukama ondokola, sijja kufaanana nga b'ewaffe. Obulamu bwange bwanjawulo, weeragulireko obulamu. Yesu ne Katonda n'amugamba, lagula eri amagumba, empewo nnyeze ensi zireeta obulamu. Owooluganda, oyinza okuba ng'olagudde ne wabaawo ebirabika ng'ebitandise, togwa mu maanyi n'ogamba yii, Mukama we yatandika yakomaawo, walagula naawe n'okomaawo. Yongera okulagula eri embeera, yongera okuzigamba nti mujja kukyuka, amazima ddala zijja kukyuka. Keep speaking the word of God until things change completely. Bayibuli egamba mu nnyinyere 10, so I prophesied as he commanded me, and breath entered them, they came to life and stood up on their feet as a vast army. Ne bagolokoka, obulamu bwe bwayingira mu magumba, Bayibuli egamba ne gayimirira. We gayimiriranga gasanga gayina obulamu, ne gaddamu okubeera ejje ery'amaanyi. Abooluganda, kiki ekibadde kyafa mu bulamu bwo? Nga bw'okitunuulira okiraba nga there is no hope. Njagala okugamba ekiro ky'olwaleero, tuma ekigambo kya Katonda, yogera ekigambo kya Katonda paka bw'onaalaba obulamu, paka bw'onaalaba ejje eddene nga ligolokose, paka bw'onaalaba embeera yo ng'ekyuse. Kozesa weapon Mukama gy'akuwadde. Akawungeezi k'olwaleero, yingira mu kusaba. kusaba as the Lord leads you. Kole echo mukama chayagala okole. Yeriko okugwa. Bible yegamba batendereza mukama. Ennaku musanvu nga betolola Yeriko. Nawe kole echo mukama chakugambye. Bwaba akugambye tendo tendereza the top of your voice. Pake mbera bwenachuka. Bwaba akugambye lagula pake mbera bwenachuka. Echo chakugambye chobokola. Gideoni mukama yamuwa amagezi yabagamba mu baby tasa na matochi nga mugenda okusanya waba midiani ne ba baby tasa na mato ne baba yasana matochi abalabe bebawulira bitasa na matochi na matochi ne bawulira nga ba abongo mulabe yabayingidde mu dalimba lwanyisa ne batandika okwekuba nga balowoza bakuba balabe babwe naye nga bekuba bokana bokka paka bwe besanyawo ne bafa owooluganda akozesa mukama kyakuwadde oyogere eri embeera yo paka ewanaabawo obulamu mukama abawo omukisa.